about a boy you do, about a you got. Let me sing the song.
Let's go.
Olunaku lwe nakulaba nagezako kweyogera ku mabe. We nakulaba ngosekayi ndowooza ntufako. Naye nakizudde nze nti olinayo omulala egyosomerayi. Tokimanyi wemanyi neraawe zudde. Olunaku lwe nakulaba nagezako kweyogera ku mabe. We nakulaba ngosekayi ndowooza ntufako. Nakugamba neebakyali bange bonna bakumanyi nti nkwagalayi. Ne mbagamba nti nonjagalayi laba nti we nswadde. Olunaku lwe nakulaba nagezaako okweyogera ku mabe. We nakulaba ng'osekayi nendowooza nti onfaako. Mabebi njagala omanye mpinze nkwagala nnyo ggwe. Sagala olowooza kintu kirala nti nga zimanyi ngo zikwagala. Ntuse okufa olunaku lwe nakulaba nageza kukweyogera ku mabe. Mabe olunaku lwe nakulaba nagezaako okweyogera ku mabe. We nakulaba ng'osekayi nendowooza nti onfaako. Olunaku lwe nakulaba nagezaako okweyogera ku mabe. I love you, girl. I'm gonna love you anytime. I will love you up to time. Just know that. See, God is a ballo boy. A ballo boy, UG. Just know what a man is. Yeah, one blessed man. A ballo, UG.